what you are to me. Your gift of love is peace of mind and security. You fixed the hole in my boat, kept me afloat. You're the music in my life, there's no more sour notes. Friends and relations, they can't stand the love they see.
The love they see.
And it's all because misery loves company. And I'm jealous of anything that might get next to you. In my way, baby.
Baby.
Oh, baby.
Baby.
Don't trust my neighbors. They're up to no good. I'm locking the doors and pulling down the shades. Don't want nobody. Don't want nobody. No, no. Misusing this love we made. 'Cause I'm jealous of anything.
Woo 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 woo